sizwankululekile umahlalini wadali wami ubana yasifimba nobudlelwane bami nawe
Tell me.